Da er vi klar for undervisningen. I dag skal jeg tolke også, så i dag føler jeg gjør alle tingene her fremme. Men Rhonda, vi har æren å ha besøk av Rhonda og Tommy i dag. Rhonda ble jeg kjent med på Outcry i april, og hun en god venn av Håvard og Karen, som mentor i Bønnehuset, og de Tommy og Rhonda har nettopp flyttet til Fredrikstad i litt etter sommeren. Så, og de har utrolig mye bra å komme med. Rhonda har lang erfaring fra å se byer forvandlet av Jesus. Reist sammen med noe som heter Transformation-videoene. Noen har sett de på 90-tallet. Har sett så mye. Jeg bare husker når jeg har sett på det, så husker jeg sånne her svære meloner, liksom, for det Gud har velsignet så mye at melonene bare er vokst dobbelt så store enn det som er vanlig. Og så har vært også i IHOP som leder der, og nå har jeg flyttet til Norge for å reise rundt i Norge og ønsker å se byer forvandlet. Da. Og ikke bare være en konferanse, men virkelig gå inn og være med og se byene forvandlet. Så Rhonda, thank you so much for coming. You can come up and we'll pray for you and then we'll start. Hvis det noen andre som har lyst til å be for Rhonda, så er det nå er muligheten. Men Jesus, vi takker deg for Rhonda, Herre. Takk for at du har sendt hun hit, Herre. Velsign hun nå, Herre. La hun virkelig kjenne, Herre, at hun er på hjemmebane, Herre. Let her feel that she's on the home side, that she's at home. Let her feel that we are for her and with her. And may you lead her, Holy Spirit, come and fill Rhonda, God. Right now, with your presence, with your peace, and with your joy, and let her message touch our hearts and transform us and our thinking, Jesus. Ja, hvis det en til som har lyst til å be for Rhonda, så vær så god. Det er fint å være tilbake.
We had such a powerful time in April.
Vi hadde en veldig kraftfull tid i april når vi var her.
And we felt such joy in driving back into the city today.
Og vi kjente en glede når vi kjørte inn i byen i dag igjen.
We're tired.
Vi sliten.
So we drove all day across the mountains.
Vi kjørte over fjellene.
And I was screaming the whole time because it's so beautiful.
Jeg var nesten på gråten hele tiden, for det så veldig vakkert.
So by the time we got here, we were just exhausted.
Så når jeg kom her, så var jeg helt utslitt.
But we were just worshiping the Lord. It was a wonderful day.
Ja, vi tilba Jesus, og det var en fantastisk dag.
Yeah. And there's such a sense of destiny here. I mean, you can feel the Lord's heart when you come to Voss.
Og det virkelig en sånn følelse av destiny, når man hjelper meg.
Yeah, I felt it in April.
Hensikt, ja.
Are you my translator?
Yeah, hensikt.
I felt we really felt that in April.
Vi kjente det virkelig i april.
Such a sense of purpose from God's heart.
Det er liksom en mening med dette stedet.
So it's really good to be back and building with you longer.
Så det er fint å være tilbake og bygge videre med dere.
And I'm excited about tomorrow afternoon or tomorrow evening.
Du er spent på, hun er spent på i morgen kveld.
We're with the House of Prayer team.
Ja, med bønnehusgruppen.
To sit and talk more personally, that would be really nice.
Snakke litt sånn intimt.
I was told that what you felt from the Lord was unity in Christ for your theme.
Noe av det jeg fikk høre var at det dere har kjent på, det er enhet i Kristus.
So that's what I'm going to speak about tonight.
Så det kommer jeg til å tale om i kveld.
I want to let you know, we've started a Facebook page called Fusion Norway.
Vi startet en nettside som heter Fusion Norge.
We have some books. Well, right now there's cakes, but there will be some books on the back table if you want one of the books.
Det kommer til å være bøker bak på bordet der det akkurat nå er kaker.
And then our Facebook page and Everything is on a piece on a sign back there.
Og vår Facebook-side på et skilt bak der.
But on the Facebook page, we're posting messages for Norway.
Og på vår Facebook-side så poster vi Facebook-meldinger for Norge.
Like we were just at Hemel Partners in Grimstad last weekend.
Vi var I Grimstad forrige uke.
For a prophetic conference.
For en profetisk konferanse.
And the power of God came. It was amazing what the Lord did.
Og Guds kraft kom. Det var fantastisk.
And there's a message on our Facebook page from Thursday night, which is about transformation.
Og det en sånn tale fra YouTube. Förvandling.
So there's interviews from Channel 10. There's just information on the Facebook page if you're interested in it.
Och det är intervjuer från Kanal 10 och ja, visst du är intresserad.
So it's just if you want to follow what we're doing.
Ja, visst du vill följa det vi gör.
The Facebook page is a good way to do it.
Facebook-sidan det är stället att vara.
It's really interesting. There's people just rising up all over Norway right now.
Det är intressant för det är folk som reser sig över hela Norge.
There's really an awakening stirring.
Det är en sån väckelse som ligger och
people that are praying
folk som ber
are hearing the Lord.
Hör Herren.
And they can recognize his voice.
Och de hör hans stämma.
And people are getting really excited.
Folk börjar bli bli glad, spänt på vad som ska
ske. So it's important to stay connected.
Så det är viktigt att hålla connection, hålla
samman. And this house of prayer is one of those gathering places.
Och bönehuset här är en av de samlingsställena.
Where the Lord is speaking through.
Hvor Gud taler igjennom.
Yeah, so it's really good to be back.
Så det är fint att vara tillbaka.
Yeah, we'll talk more about that tomorrow.
Vi snackar mer om det imorgon.
So let's talk about unity.
Så låt oss snacka om enhet.
Such a big subject.
Svårt tema.
And we see so little of it in the church.
Och vi ser lite av det I menigheten.
And there's a lot of confusion about it.
Och det är mycket förvirring.
So I want to lay a foundation tonight.
Så vi lägger ett grundlag ikväll.
So maybe we'll understand it a little bit more.
Så kanske du vill se mer av det.
Because one of the major challenges.
En av huvudutmaningarna.
When people start realizing we should be in unity.
När folk börjar skönna att vi borde ha enhet.
Typically they look at each other.
Typiskt så ser de på varandra.
Or other people in the church.
Eller andra folk I menigheten.
And they think, okay.
Tänker de, okay.
I have to be in unity with that person.
Oh, jag måste vara I enhet med
den personen. Or with that church.
Eller med den menigheten.
Oh, I don't know if I can do that.
Jag vet inte om jag klarar det.
You know, and we struggle.
Och vi sliter.
Because we think unity is something we first do horizontally.
Det vi tror att enhet är något vi gör horisontalt.
And that's actually a really big mistake.
Och det är en fel.
Unity is something we do vertically first.
Enhet är något vi gör vertikalt först.
Our unity first must be in Jesus.
Vår enhet måste först vara I Jesus.
And that's where we all find our unity.
Och det är där vi finner enheten.
And if we're not unified vertically,
och hvis ikke vi vertikalt har enhet,
we will never be unified horizontally.
Så vil vi aldri bli det. Horisontalt.
If we do,
hvis vi gjør det,
it will be unity of the flesh, not of the spirit.
Så vil det være en enhet på en måte I kjødet,
ikke ånden. And there's a lot of unity attempts in the flesh.
Og det mye I kjødet, enhet I kjødet.
I was a big part of that in the 90s and early 2000.
Og jeg var mye med på det I begynnelsen av 90-tallet og 2000-tallet.
Because unity was a big subject in the United States.
For enhet var en stor greie I USA.
We were all trying to be unified.
Alle prøvde å ha enhet.
And we thought that involved stadiums and networks.
Vi trodde at det hadde med stadioner og nettverk å gjøre.
Big meetings.
Store møter.
You know, all that stuff. So Norway right now is one of the most disunified nations I've ever seen in my life.
Norge är ett av de länder jag har sett med minst enhet.
So it's very important.
Så väldigt viktigt.
When we start moving towards unity.
När vi beveger oss mot enhet.
That you don't follow in our footsteps.
Att du inte gör som vi gjorde.
Because it was a disaster.
För det funkade inte. Det var en tragedi.
It didn't produce any response from heaven.
Det producerade ingen respons från himlen.
Like at all. It was really sad actually.
Det var trist faktiskt.
So
Så.
Jesus Christ.
Jesus Kristus.
Is the Lord of history.
Är Herren över historien.
In Colossians it says he was before all things.
I Kolosserna står det han var för alla ting.
Before him all for by him all things were created.
För med han var alla ting skapt.
That are in heaven and that are on the earth.
Som är I himlen och på jorden.
Visible and invisible.
Synliga och osynliga.
Whether they are thrones or dominions.
Där var det troner eller herredömen.
Principalities or powers.
Himmelmakter eller krefter.
All things were created by him and for him.
Alle ting ble skapt til han og for han.
And he is before all things.
Og han før alle ting.
And by him all things consist.
Og med han skjer allting.
And he is the head of the body.
Og han er hodet av kroppen.
The church.
Kirken.
Who is the beginning?
Som er begynnelsen.
The firstborn from the dead.
Og den første fødte.
That in all things he may have the preeminence.
Så at de alle må ha ja. Dette er Kolossene Colossians 1, 16-18.
Colossians 1.
Kolossene 1.
So to shorten it,
for å, korte det ned,
it means that Jesus is everything.
Jesus er alt.
He's the beginning.
Han er begynnelsen.
He's the middle.
Han er midten.
He's the ending.
Han er enden.
It's all about him.
Det handler om
han. It's all for him.
Det er alt for han.
And everything consists in him.
Og alt henger sammen I han.
So all of our unity is about Jesus.
Så all vår enhet handler om Jesus.
And we have to make sure that he's the one that we're focusing on.
Vi må være nøye på at det han vi fokuserer på.
He not only created history, he also controls history.
Han ikke bare herre over historien, men han kontrollerer den også.
It's for his purposes.
Det for hans mening.
It's by his will.
Det for hans vilje.
His voice he created.
Og hans stemme.
His power he rules it.
Hans kraft som regjerte.
He is the Alpha and the Omega.
Han Alfa og Omega.
And one of his purposes is to prepare us as his bride.
Og en av hensiktene hans er å forberede oss som Kristi brud.
That's what all the battle is about right now. He's preparing us.
Og det noe av kampen nå at han forbereder oss.
And the reason he has to prepare us
og grunnen til at man forbereder oss
is so he can bring us into agreement or into unity with his spirit.
Så han kan gjøre oss inn I enighet med sin ånd.
Because right now the church is not in agreement with his spirit.
Akkurat nå ikke menigheten I enhet med hans ånd.
And so there's a lot of preparation going on.
Så det mye forberedelse som foregår.
So he's the Lord of history. That means he's the Lord of each one of our stories.
Så Gud herre over alle våre historier.
And he's not interested in us finding our own destiny.
Han ikke interessert I at vi skal finne vår egen hensikt.
He's our Lord and he's already created a destiny for us.
Han vår herre og han allerede skapt en hensikt med oss.
So rather than asking God to get in agreement with us,
så I stedet for at vi prøver at Gud skal bli enig med oss,
we all need to get in agreement or in unity with him.
Så trenger vi å bli enhet eller enighet med han.
And the truth is, we are already unified in Jesus.
Vi allerede ett I Kristus.
Because of the cross.
På grunn av korset.
We're going to look at that more in a moment.
Skal se på det om et
øyeblikk. But here's a couple of facts.
Her noen fakta.
We are already co-heirs with Christ.
Vi allerede arvinger sammen med Kristus.
We are children of God.
Vi Guds barn.
We're part of his family.
Vi en del av hans familie.
You can't get any more unified than that.
Du kan ikke bli en større enhet enn det.
We are right now sitting with him in heavenly places.
Vi satt med han I himmelske steder.
That's our positional authority.
Det vår posisjonelle autoritet.
It's our jurisdiction.
Det vårt
our place of rule.
Ja, det der vi regjerer fra.
It's where we rule with Jesus.
Ja, vi regjerer derfra med Kristus.
So from his perspective,
fra hans perspektiv,
because of the cross,
på grunn av korset,
we're already completely unified and in agreement with him.
Så fra hans perspektiv så vi allerede I full enhet med han.
We also have the capacity to reflect the beauty and glory of God.
Og vi kan også reflektere Guds herlighet og skjønnhet.
We also can walk in the authority of God.
Vi kan gå I hans autoritet.
We can do signs and wonders in his name.
I hans navn kan vi gjøre tegn og under.
This is who we already are.
Dette det vi allerede
Sometimes we have to stop trying to become something that we already are.
Noen ganger må vi slutte å være de vi allerede Prøve å være de vi allerede
We work and strive so hard.
Vi jobbar så hårt.
To become something.
Til å bli noe.
That we already are.
Som vi allerede
Instead of working at it. Instead of working.
I stedet for å jobbe
striving,
med det. Striving. Og streve med det.
And competing.
Og konkurrere om
we
det.
We need to rest.
Lære og hvile.
And realize who we already are.
Og se hvem vi virkelig allerede.
Then we can be in a place of peace.
Så kan vi ha fred.
So unity with Jesus isn't something we work at.
Så enhet med Kristus ikke noe vi jobber med.
It's something we believe.
Det noe vi tror.
The church through her resurrection and ascension
gjennom kirken gjennom sin oppstandelse
is already legally on the throne.
Allerede på tronen.
That's amazing. We don't act like that.
Vi oppfører oss ikke sånn.
Because we don't really believe it.
Vi tror det egentlig ikke.
Because we've been so oppressed and so intimidated.
Vi blitt trykket ned og liksom ja, truet.
But from a spiritual perspective.
Men fra et åndelig perspektiv.
From our identity.
Fra vår identitet.
That Jesus has already paid for.
Så Jesus allerede betalt for den.
We are already we should be ruling and reigning with Jesus ja. Right now.
Akkurat nå skulle vi vært regjere sammen med Kristus.
The church should be in that position even at the city level.
Menigheten skulle være sånn til og med på bynivå eller bygdnivå.
So he's preparing us as his bride.
Så han gjør oss klar som sin brud.
To walk in the reality of what he's already provided for us.
Til å leve I den realiteten som han allerede har betalt for.
So that's important because while we're being prepared, it's hard work.
Du vet at når vi blir forberedt, så det hardt arbeid.
There's a lot of fire, a lot of pressure.
Det ild, det press.
But don't ever lose sight of who you already are.
Men ikke mist blikket på hvem du allerede
And that's our place of agreement.
Og det der vi kan være enige.
So our inheritance shouldn't make us feel proud in ourselves.
Vår arv skulle ikke gjøre at vi blir stolt.
But it should make us very grateful.
Men takknemlig.
And obedient.
Og lydig.
And bring us into agreement
og bli enige.
With a king who's already called us,
med kongen som allerede
har
kalt oss,
already redeemed us,
allerede har satt oss fri,
already provided it all for us,
allerede forsørget alt for oss.
We just have to receive it,
vi trenger bare ta imot det,
and walk in that obedience, and walk in that agreement.
Og gå I den lydigheten, I den enigheten.
There's already a path created.
Det en vei for oss allerede.
When God created humans,
når Gud skapte mennesket,
It was his intention that he would be in a relationship with us.
Så ville han være I relasjon med oss.
That we would be partners with the Lord.
Vi ville være partnere med Herren.
He didn't create us to be puppets.
Han skapte oss til å være sånne nikkedukker.
Just to do what he wanted.
Bare at vi skal gjøre det han vil.
He wanted real relationship.
Han ville ha virkelig relasjon.
And real partnership.
Og virkelig partnerskap.
And that his glory would be made known even through us.
Og hans herlighet skulle bli gjort kjent gjennom oss.
Through creation, which we saw today, we were worshiping the Lord as a creator.
Og gjennom skapelsen. Vi tilber han som skaper.
Elohim, the creator.
Eloi.
The one that hovered over the darkness and chaos.
Ja, den som var over det mørke og kaoset.
And brought light and beauty out of it.
Skjønnhet.
Order.
Orden.
This is the God that creation worships.
Dette Gud, denne guden som hele skapningen tilber.
He wants to reveal his glory through all of creation.
Han vil vise sin herlighet gjennom hele skapningen.
That includes us.
Og det inkluderer oss.
But that intention
Men den meningen, eller den tanken,
was never meant to be separated from who he is.
Var ikke ment å være adskilt fra den han
What he created in the garden
det han gjorde I hagen,
was perfect life, perfect fellowship.
Var perfekt lys, perfekt fellesskap,
right identity,
riktig identitet,
a meaningful job or work on the earth.
En meningsfull jobb eller arbeid på jorden.
Perfect agreement with God.
Perfekt enighet med Gud.
There was no sin, sickness or disease.
Det var ingen synd, sykdom eller plage.
No anger.
Ingen sinne.
No ambition.
Ingen ambisjoner.
Never got tired.
De ble aldri trøtt.
And then Adam and Eve, they fell into sin.
Og så falt Adam og Eva inn I synd.
And sin broke that covenant relationship with God.
Synden brøt den paktsrelasjonen til Gud.
It fractured it.
Den liksom frakturert eller ble ødelagt.
And there was very serious consequences.
Og det hadde veldig seriøse konsekvenser.
They lost their identity.
De mistet identiteten sin.
They lost their peace.
De mistet freden sin.
They died spiritually.
De døde åndelig.
They lost the garden.
De tappte hagen.
They literally were kicked out of their land.
De var sparket ut av landet sitt.
And their DNA,
og deres DNA
now has the result of the fall
har resultatet av fallet
in every human being since them.
I alle mennesker siden da.
That means we've inherited that nature.
Det betyr at vi har arvet den naturen.
But when God created them,
men når Gud skapte de,
he wanted to be in right, perfect relationship.
Så ville han være I rett, perfekt relasjon.
And the way God has created us
den måten Gud har skapt oss på,
is to not ever be living on our own independent of him.
Og ikke leve uavhengig av han.
We were created from the very beginning to be in a dependent relationship with God.
Vi var helt fra begynnelsen skapt til å være et avhengig relasjon av Gud.
Clearly,
tydeligvis,
humans
mennesker,
do not do very well
de klarer seg ikke så bra,
when they're not dependent upon their creator.
Når de ikke avhengig av sin skaper.
Right? Adam and Eve didn't do very well.
Adam og Eva gjorde det ikke så bra.
But neither do we.
Men ikke vi heller.
And whenever we try to go out on our own,
så når vi prøver å gå ut selv,
we go our own way,
så går vi vår egen
we make
vei,
our own decisions,
og tar våre egne beslutninger,
we pursue sin,
går etter synd,
we get in trouble.
Så får vi problemer.
We have all kinds of consequences.
Vi har alle typer konsekvenser.
And we get separated from the presence of the Lord.
Og vi blir skilt fra Guds nærvær.
Because sin,
fordi synd,
or our flesh nature,
eller vår onde natur,
breaks our agreement with God.
Bryter vår enhet med Gud.
It fractures the unity.
Det ødelegger denne enheten.
Because God is a holy God.
For Gud hellig.
And he won't tolerate sin.
Han tåler ikke synd.
So if we pursue that nature,
så hvis vi går etter den naturen,
we're going to fracture the covenant with God.
Så vil vi ødelegge pakten med Gud.
The Lord created us so that we would be dependent on Him moment by moment.
Så Gud skapte oss til å være avhengig av Han øyeblikk for øyeblikk.
And that requires us to lay down our own nature.
Og dette handler om at vi må legge ned vår egen natur.
Our own agendas.
Vår egen agendaer.
Our own will.
Vår egen vilje.
And make Him Lord.
Og gjøre Han til Herre.
Of everything.
Av alt.
If He's not Lord of everything,
hvis han ikke er Herre over alt,
there's going to be fractures in the unity.
Så vil det være ting som er ødelagt I enheten.
Weak spots.
Svake punkter.
Doors that are open for the enemy.
Dører som er åpne for fienden.
And that's where the struggle is.
Og det der utfordringen.
So the process of perfecting us.
Så den prosessen om å gjøre oss perfekt.
Is very necessary.
Er nødvendig.
To bring us into more and more agreement or more and more unity with the Lord.
Til å komme inn I mer og mer enhet med Herren.
So you know, there's so many different agendas and ministries right now in Norway.
Det så mange agendaer og tjenester I Norge akkurat nå.
Actually, we're seeing this all over right now.
Vi ser det overalt.
People are so excited, they can feel the Lord moving.
Folk liksom glade og ser at Gud beveger seg.
And they have a call in their life.
Og de har et kall over livet sitt.
They've been waiting, they've been praying.
De har ventet, de ber.
But there's no corporate perspective on what God's doing.
Men det mangler et sånt felles perspektiv på hva Gud gjør.
So many people are trying to start their own ministry right now.
Så akkurat nå det mange som prøver å starte sin egen tjeneste.
Because they just want to do what God's called them to do.
De ønsker å gjøre det Gud har kalt dem til å gjøre.
But they're not necessarily waiting on the bigger picture of what God's trying to do.
Men kanskje de ikke venter på det større bildet av hva Gud egentlig ønsker å gjøre.
So people are trying to start their own ministries.
Så folk starter sin egen tjeneste.
And asking God to bless it.
Og spør Gud om å velsigne det.
You know, we're going to go our own way, but Lord, we want you to bless us.
Vi vil gå vår egen vei, men vil at Gud skal velsigne det.
But we can't ask God to come into agreement with us.
Men vi kan ikke be Gud om å komme inn I enighet med oss.
We all need to come into agreement with God.
Vi må komme inn I enighet med Gud.
We need to hear what's on His heart.
Vi må høre hva som på hans hjerte.
We need to understand His timing.
Vi må kjenne hans timing.
We need to ask Him, what does it look like?
Hvordan ser det ut?
And what is our role?
Og hva vår rolle?
Within the context.
Inne I konteksten.
Of the corporate picture.
Av hele bildet.
I saw a picture one morning.
Jeg så et bilde en morgen.
Because we were running into these situations with friends.
Så vi kom inn I sånne situasjoner med noen venner oss.
And just we were seeing so much ambition.
Vi så så mye sånn ambisjon.
And everybody wanted validation.
Og alle ville ha bekreftelse.
Everybody wants validation right now.
Alle vil ha bekreftelse.
About what they're doing, what they've heard from God, how gifted they are, something like
ja,
that.
Ja, men hvem de hva de hører fra Gud, deres gaver.
And I had this picture from the Lord.
Og jeg hadde et bilde fra Gud.
And I saw a lot of professional musicians.
Og jeg så masse profesjonelle musikere.
Extremely frustrated.
Frustrerte.
Because there was no orchestra.
For det var ikke noe orkester.
And there was no conductor.
Det var ikke noe konduktør. Nei, noe dirigent.
They were just skilled musicians.
De var veldig dyktige musikere.
With nowhere to play.
Men ingen sted å spille.
Because there was no team.
Det var ikke noe team.
There was no symphony.
Det var ikke noe symfoni.
There was no conductor.
Det var ikke noe dirigent.
I see that in Norway.
Og jeg ser det I Norge.
So many people are hearing from the Lord right now.
Mange hører fra Gud.
But we still have a very independent mindset.
Men vi har et veldig sånn selvstendig tankesett.
We're thinking about what we're called to do.
Vi tenker hva vi kalt til å
gjøre. Who we're called to be.
Hvem vi kalt til å være.
How the Lord's going to use us.
Hvordan Gud kommer til å bruke oss.
What we've heard from the Lord.
Det vi har hørt fra Herren.
And we haven't realized that He's building a new wineskin.
Og vi har ikke liksom sett at han bygger et helt nytt vinskinn eller.
He's preparing something very corporate.
Han gjør noe I fellesskapet.
And He is going to require every one of us.
Han kommer til å trenge hver og en av oss.
To come into agreement.
Til å komme inn I enighet.
Not on the dreams that are on our hearts.
Ikke med våre egne drømmer.
But the dream that's on His heart.
Men drømmen som på Guds hjerte.
And that's going to be frustrating for some people.
Og for noen kommer det til å være frustrerende.
He doesn't need 100 violin players in the symphony.
Han trenger ikke 100 fiolinspillere I symfoniorkesteret.
But I always wanted to be a violin player.
Men jeg vil jo være en fiolinspiller.
Yeah, but that's not what I've called you to do.
Men det ikke det jeg kalt deg til å gjøre.
I've called you to play the cello.
Du skal spille cello.
You know, and we have to start fitting into what He's already determined in His heart for Norway.
Vi trenger å være med på det han allerede har I sitt hjerte for Norge.
The Lord is never going to come into agreement with us, ever.
Gud kommer ikke til å bli enig med oss.
Ever, ever.
Aldri.
He's never going to come into agreement with anything that exists on the earth.
Han kommer ikke til å være enig med noen ting som eksisterer på jorden.
We keep wanting to pull him into our ministries, into our vision, into our ideas, our understanding.
Ja, vi drar han liksom inn I våre visjoner, våre planer, våre veier.
But God doesn't live in this realm.
Men Gud ikke I denne verden.
He lives in the third heaven realm.
Han I den tredje himmel, I himmelen.
He doesn't live in time.
Han bor ikke I tid.
Or space.
Og I, ja, tid og sted.
Or systems.
Eller I systemer.
Or programs.
Eller I programmer.
He lives in his own reality.
Han har sin egen realitet.
Because he created it.
Fordi han skapte det.
And he's going to have his way.
Han kommer til å ha sin vei.
And his timing.
Hans timing.
With his people.
Med hans folk.
And he's going to require all of us to be in agreement with heaven.
Og han kommer til å være avhengig av at vi enige med himmelen.
So we have to start adjusting our perspectives.
Så vi må liksom skru på perspektivet vårt.
Because most ministries.
Fordi mange, de fleste tjenester.
Are trying to get other people in agreement with their ministry. We want people to understand what we do, why we do it, how we do it. Because everybody's trying to build something. But I think as we pray and worship together and seek the Lord's heart, that's where we find the dream that's on God's heart. And that's the highest place.
Og det den høyeste stedet.
Is that we're all in agreement with the Lord.
At vi enige med Herren, alle sammen.
And then secondly, we have our own ministries individually.
Og individuelt så har vi våre egne tjenester.
Our perspectives are so small.
Våre perspektiver så små.
You know, we can't possibly.
Vi kan ikke.
Be our own Lord or our own ruler.
Være vår egen herre eller vår egen mester.
We get in so much trouble so fast.
Vi kommer I så mye problemer så fort.
But if we submit to him as our Lord.
Men hvis vi underordner oss han som vår herre.
Then he becomes the conductor, the Holy Spirit.
Så blir han dirigenten, den hellige ånd.
And he'll build a symphony.
Og så vil han bygge symfonien.
That's why I love being in the house of prayer.
Det derfor jeg liker å være I bønnehuset.
Because that's really what the house of prayer represents.
Fordi det det bønnehuset representerer.
Is the house of the Lord.
Guds hus.
Where everybody can gather and pray and worship.
Hvor alle kan samles og be og tilbe sammen.
God himself establishes the relationship he has with us.
Gud han etablerer sin relasjon med oss.
We don't determine that.
Vi bestemmer ikke det.
It's something he sets the boundaries for.
Det han som setter grensene for den relasjonen.
He doesn't ask our opinion.
Han spør ikke hva vi syns.
Our ideas or our plans.
Våre ideer eller planer.
He wants to partner with us.
Han vil samarbeide med oss.
But it will be on his terms.
Men det på hans
according to his ways.
Sånn som han vil ha det.
And so we have to ask him those things.
Så vi må spørre om de tingene.
Our relationship with the Lord is not an equal partnership.
Vår relasjon med Jesus eller Gud ikke en sånn likt partnerskap.
And I see that a lot today in the church.
Og jeg ser det mye I dag I menigheten.
We're relating to the Lord like we relate to humans.
Vi relaterer til Herren sånn som vi relaterer til mennesker.
We've reduced him down to our level.
Vi har redusert han til vårt nivå.
And that's just because we haven't seen him.
Det fordi vi ikke har sett ham.
In a manifest way.
På en virkelig synlig måte.
So we start thinking he's like us.
Så da tenker vi, ja, han jo som oss.
We start negotiating with him.
Liksom diskutere med ham.
Like we're equals.
Som om vi liksom
We've
like.
Lost our fear of the Lord.
Vi har mistet Guds frykt.
Our sense of awe.
Liksom den ærefrykten.
So once his presence starts returning.
Så når hans nærvær begynner å komme tilbake.
There will be more of a fear of the Lord.
Så vil det være mer Guds frykt.
And then there will be more submission, more surrender.
Og da kommer det å bli mer underordning, Lord, mer overgivelse.
What's on your heart, Lord?
Hva som på ditt hjerte, Gud?
What do you want, Lord?
Hva du vil, Gud?
I remember last year.
Jeg husker I fjor.
I had an encounter with the Lord in my prayer room.
Så hadde jeg et møte med Gud I bønnerommet mitt.
And it was really scary.
Og det var skikkelig skummelt.
After 25 years in ministry.
Etter 25 år I tjeneste.
The Lord came right up to me.
Herren kom rett bort til meg.
And asked for my ministry back. He said, "I want your ministry back."
Spurte om min tjeneste tilbake.
I said, "What?"
Hva?
This is all I've known.
Dette jo alt jeg vet.
You gave me this ministry.
Du ga meg
What
denne
are
tjenesten?
You talking about?
Hva du snakker om?
And he said, "I want it back."
Jeg vil ha det tilbake.
I said, "No." I said, "What do you, I mean, I was just absolutely shocked."
Jeg var helt I sjokk.
And then he said to me,
da sa han til meg,
"I thought you said it belonged to me."
Jeg trodde du sa at den tilhørte meg.
Of course, I have been saying that for 20 years.
Selvfølgelig har jeg sagt det I
25
år.
Oh Lord, Fusion Ministries belongs to you, Lord. Ja, it belongs to you.
Ja, Gud, Fusion-tjenesten, den tilhører deg.
And that's really how it's been. It really has been, it's belonged to the Lord.
Og det har virkelig vært sånn at han tilhørt Herren.
But I never thought he'd ask for it back.
Men jeg trodde ikke han skulle spørre om det og gi det tilbake.
But he did.
Men han gjorde det.
And I was mad for 2 days.
2 dager var jeg skikkelig sur.
I didn't know what he wanted.
I didn't know
what he meant by it.
Jeg visste ikke hva han mente.
It was, you know, you get really attached to your journey with the Lord.
Du blir liksom veldig, du henger liksom virkelig ved din reise med Herren.
But then I realized there was a problem.
Og så skjønte jeg det var et problem.
In my reaction.
I min reaksjon.
I was holding it too tight.
Jeg holdt det for hardt.
And I had to surrender it again.
Jeg måtte overgi det igjen.
I've had to do that a number of times in the ministry.
Jeg måtte gjort det flere ganger I min tjeneste for Gud.
Really give it back.
Virkelig gi det tilbake.
And I realized what was great for 20 years.
Det som var veldig bra I 20 år.
Or 20 months or 20 days ago.
Eller 20 måneder siden, eller 20 dager siden.
Is not what the Lord is doing today or tomorrow.
Er ikke det Gud gjør I dag eller I morgen.
We get so stuck in what we've seen the Lord do before.
Vi blir liksom så fanget I det vi har sett Gud gjøre før.
You hear people all the time, well, the Lord told me to do this.
Vi blir fått høre hele tiden, ja, men Gud fortalte meg at jeg skulle gjøre
dette. The Lord gave us this ministry.
Dette var det Gud ga meg, denne tjenesten.
Yeah, maybe 10 years ago.
Ja, kanskje 10 år siden.
When was the last time you asked him?
Når var sist du spurte han?
See, we hear something.
Vi hører noe.
We become obedient.
Vi blir lydige.
We get involved in it.
Vi blir med på det.
We never ask him again.
Så spør vi ikke han igjen.
We just get on this journey.
Vi på denne reisen.
And I think in these days,
og jeg tror I disse dagene,
we need to be prepared.
Vi må være forberedt.
To follow the Lord.
Til å følge Herren.
Like the fire by day and the pillar, the cloud by day and the fire by night.
Som ilden om natten eller skyen om dagen.
Like this. The couple we met tonight.
Som dette paret som vi traff I kveld.
We're living day by day right now with the Lord.
Lever dag for dag med Herren.
We have no idea what's going on one day to the next.
Vi har ikke peiling hva som foregår den neste dagen.
I wouldn't dare plan anything 2 months from now.
Jeg tør ikke planlegge noe 2 måneder fra nå.
And I think that's part of his design in this season.
Jeg tror det noe av hans design I denne sesongen.
So we can stay in agreement with the Holy Spirit.
Så vi kan være I enhet med Herren.
What is he saying today?
Hva sier den Hellige Ånd I dag?
The fact is, I've noticed recently.
Det jeg har sett siden det siste.
We've both noticed, Tommy and I.
Både jeg og Tommy.
What was okay 3 months ago?
Det som var okay for 3 måneder siden.
Isn't okay now?
Ikke okay nå.
He's requiring a closer level of communion.
Han ønsker et nærere fellesskap.
Listening.
Lytte.
And obedience.
Og lydighet.
What was permissible before is not maybe permissible now.
Det som var greit før ikke nødvendigvis greit nå.
So that's been interesting.
Så det har vært interessant.
But it's also very exciting.
Men det spennende.
We don't want to get stuck.
Vi vil ikke liksom bli stuck
eller fanget. We want to stay moving with the Lord.
Vi beveger oss med Herren.
When you look at the early church,
når du ser på den første menigheten,
you see powerful unity of the Spirit.
Så ser du en veldig sterk enhet av ånden.
They were living in unity with the Holy Spirit.
De levde I enhet med den Hellige Ånd.
And like in Acts 2:42.
I Apostelgjerningene 2:42.
It describes the lifestyle of the church.
Det beskrev livsstilen til kirken.
They listened to teaching together.
De hørte på taler sammen.
They prayed together.
De ba sammen.
You know, they were sharing all things in common.
De delte alle ting.
And the Holy Spirit was moving in their midst in power.
Og den Hellige Ånd beveget seg med kraft blant dem.
And here there was just a sense of agreement and unity in the early church.
Det var en sånn enhet I den første menigheten.
Here's what it provided for them.
Og det var det, dette det det skapte for dem.
Provided security.
Det ga sikkerhet for dem.
They were living in the midst of a war zone.
De var midt I en krigszone.
Of intense persecution in the Roman Empire.
Av intens forfølgelse I det romerske riket.
But the family of God provided security.
Men Guds familie ga sikkerhet.
They were rooted and grounded in love.
De var grunnfestet og rotfestet I kjærlighet.
They knew who they were.
De visste hvem de var.
And they were confident in that.
De hadde tillit til det.
To the point of being martyred or sacrificed.
Til det punktet at de ble martyrer eller
offret. They knew who they were.
De visste hvem de var.
They were functioning in the power of the Holy Spirit.
De var I Guds Hellige Ånds kraft.
They were living in fellowship.
De var I fellesskap.
They were identified as the corporate body, as the family of God.
De var som en større kropp, som Guds familie.
Nobody dared be independent.
Ingen turte være selvstendige.
You couldn't have survived in the early church being independent and isolated.
Du kunne ikke overleve I den første menigheten og være selvstendig eller isolert.
Can you imagine Jerusalem, new individual ministries just kind of springing up all over?
Kan du liksom tenke deg Jerusalem og masse individuelle tjenester bare
popper opp? No, the enemy would have just picked them off.
Fienden ville bare ha kuttet av.
Their safety was in their fellowship together with the Holy Spirit.
Deres trygghet var gjennom fellesskapet med den Hellige Ånd.
That's how they stayed in agreement.
Var sånn de var enige.
With the Holy Spirit.
Med den Hellige Ånd.
And then with each other.
Med hverandre.
And that's what allowed them to survive that intense persecution.
Det var det som fikk de til å overleve den forfølgelsen, intense forfølgelsen.
I believe that's a picture of what we're going to have at the end of the age.
Og jeg tror at det noe som vi kommer til å oppleve ved slutten av denne tidsalder.
We're not going to survive the coming days being independent and isolated.
Jeg tror ikke vi kommer til å overleve med å være selvstendig og isolert.
We have to become unified with the Holy Spirit.
Vi trenger å være I enhet med den Hellige Ånd.
And with one another.
Med hverandre.
The fruit of that agreement.
Frukten av det.
They had power.
De hadde kraft.
A lot of power.
Mye kraft.
They had influence.
De hadde innflytelse.
They were bold in their prayers before
de var,
the throne of God.
De var modige I sine bønner.
They had a joy in their suffering.
De hadde glede I smerten.
There was fruitfulness everywhere.
Det var frukt overalt.
And there was a vibrant church in the midst of persecution.
Og virkelig en sterk menighet midt I forfølgelsen.
I believe their foundation.
Jeg tror grunnlaget deres.
And their unity with the Lord and with one another.
Og deres enhet med Gud og med hverandre.
Is what provided the great fruitfulness of the church in the early
church. Det som gjorde at det var veldig fruktbar menighet på den tiden.
Now, a lot of people want power and fruitfulness and influence.
Veldig mange folk vil ha fruktbarhet, påvirkningskraft og ja.
But they neglect the foundation.
Men de glemmer grunnlaget.
And the agreement with the Holy Spirit and with one another.
Og enheten med hverandre og med
They want the gifts and the power and the influence.
De vil ha gavene, innflytelsen
In their own ministry, for their own purposes, isolated from the rest of the body, and mostly without the presence of God in their midst. And that's not how God has ever designed it. And that's not what He's going to do now. The church was powerful and very influential.
Menigheten var veldig innflytelsesrik.
Think of the church of Ephesus.
Tenk på menigheten I Ephesus.
Very influential church.
Veldig stor innflytelse.
And yet they lost their first love.
Og likevel tappte de sin første kjærlighet.
Jesus warns us in Revelation 2.
Og Jesus advarer oss I Åpenbaringen 2.
That powerful church.
At den sterke menigheten.
Lost their first love.
Mistet sin første
kjærlighet. In other words, they came out of agreement with Jesus.
De kom ut av den enigheten med Jesus.
And then he warns them that he's going to remove their lampstand if they don't repent.
Og advarer de at han vil ta vekk lampen hvis de ikke omvender seg.
The lampstand was their place of influence.
Lampen var deres plass av innflytelse.
When we break our agreement or our unity with Jesus,
når vi bryter vår enhet med Jesus,
the church will lose her influence in society.
Da mister menigheten innflytelse I samfunnet.
Because without a first love relationship with Jesus,
men uten første kjærlighetsrelasjon til Jesus,
he will not be in our midst.
Så vil han være midt iblant oss.
Look at the church of Laodicea.
Se menigheten I Laodikea.
It's a mega church.
Det var en svær menighet.
Full of signs and wonders.
Full av tegn og under.
In Revelation 3,
Åpenbaringen 3,
the Lord is knocking at the door.
Gud banker på døren.
Because he's now on the outside of his own church.
Fordi han på utsiden av sin egen menighet.
Within a generation.
På en generasjon.
He's like, hey.
Ja, hei.
I'm at the door.
Jeg ved døren.
I'm trying to get back inside my church.
Jeg prøver å komme på innsiden av menigheten min igjen.
Because there was broken agreement.
Fordi det en brutt enighet.
All of a sudden the church was doing church without Jesus.
Så plutselig gjorde menigheten menighet uten Jesus.
There was no agreement with his spirit.
Det var ikke noe enighet med hans ånd.
The church was going on.
Menigheten gikk videre.
Jesus is on the outside.
Jesus var på utsiden.
When we lose our agreement, we lose our influence.
Når vi slutter å være enige med Gud, mister vi vår innflytelse.
There's two levels of agreement. One is with the Lord.
Vi kan være en, vi har enhet med Gud.
And one is with one another.
Og en med hverandre.
You know, there's a verse that says, if any two of you agree on anything, it shall be done for you.
Det står et vers at hvis
the Lord promises that if we pray in his name,
enige med hverandre, så, do you have a reference?
Yeah. Huh? Yeah, Matthew 18.
Matteus 18.
The Lord says, again I say unto you,
igjen sier dere,
that if two of you shall agree on the earth,
hvis to av dere enige på jorden,
as touching anything,
og rører noe,
it shall be done for them,
så skal det bli gjort for dere.
For for my father, by my father which is in heaven.
For min far som I himmelen.
So if any two of you agree, it shall be done.
Så hvis to av dere enige, så skal det skje.
And we pray that or we say that.
Vi ber det eller sier det.
But I've seen this so much. People, they want to pray and agree.
Jeg ser mange vil be og være enige.
And then they want God to give them what they want.
Og så vil de at Gud gir dem det de vil ha.
That's not what this verse is talking
about. Det ikke det dette verset snakker om.
What gets done by the Father?
Det som blir gjort av Faderen.
Are the purposes of the Father.
Er hans hensikter.
It's assuming that we're in right relationship with the Lord.
Det allerede tar utgangspunkt at vi er rett relasjon med Jesus.
That we're submitted to his agenda and his plan.
Underordnet hans planer.
If we agree with what is on his heart, then he's going to release it.
Så vi er enige med det som på hans hjerte, kommer vi til å forløse det.
Have you ever heard people say that? Let's agree together and then they quote this verse.
Ja, har dere hørt det at man liksom nå skal være enige og så siterer de dette verset.
So they can get what they want.
Så får de det de vil ha.
It doesn't work that way.
Men det virker ikke sånn.
It's not about getting God to give us what we want.
Det handler ikke om at Gud skal gi oss det vi vil ha.
Or getting God to come into agreement with us.
Eller at Gud skal være enig med oss.
It's about us together.
Det om oss sammen.
Coming into the agreement with the Lord.
Komme i enighet med Herren.
Maybe a couple of verses about unity with the Lord.
Et par vers om enhet, en enhet med Herren.
Most of the verses about unity are talking about with the Lord.
Flesta versen om enhet handlar om enhet med Herren.
I'll just give you a couple. John 17.
Johannes 17, 23.
I and them, this is Jesus praying.
Skal vi se.
John 17, 23.
John 17, Johannes 17, 23. Ja.
I and them and you and me.
Jeg I dem og du I meg.
So that they may be brought to complete unity.
Så de helt og fullt kan være ett.
Then the world will know that you sent me.
Da skal verden skjønne at du har sendt meg.
And have loved them even as you have loved me.
Og at du elsker dem slik du har elsket meg.
So Jesus defines complete unity.
Så Jesus definerer enhet.
As being I in them and you in me.
Så som jeg I de og de I meg.
Right, the people are in me and I am in you.
Ja, så folket I meg og jeg I dere.
Jesus is the mediator.
Jesus han den som liksom mediator.
He connects us to the Father.
Han connecter oss med Gud.
That's what he calls complete unity.
Og det han kaller fullstendig enhet.
And Ephesians 4:3.
Efeserne 4:3.
It's Paul says make every effort.
Gjør all innsats
to keep the unity of the spirit
to holde enheten I ånden
through the bond of peace
gjennom bondet av fred.
It's not unity of the flesh.
Det ikke enhet I kjødet.
It's unity of the spirit.
Men det åndens enhet.
In Ephesians 2:14.
I Efeserne 2:14.
It says for he himself is our peace.
Fordi han vår fred.
Who has made the two groups one?
Som har gjort to ett.
Has destroyed the barrier.
Og har ødelagt skillene.
And the dividing wall of hostility.
Og det som ødelagte mellom oss.
He himself is our peace.
Det han som vår fred.
And in Ephesians 4.
Efeserne 4.
It says Jesus himself gave the apostles, prophets, evangelists and pastors and teachers.
Så Kristus selv ga oss apostler, profeter, evangelister, pastorer og lærere.
To equip his people for works of service.
Til å lære opp hans folk til tjeneste.
So that the body of Christ may be built up.
Så at Guds kropp blir bygd opp, Jesu
until
kropp blir bygd
we
opp.
All reach unity in the faith.
Til vi alle oppnår enhet I troen.
And in the knowledge of the Son of God.
Og kunnskap om Guds sønn.
And become mature.
Og blir modne.
Attaining to the whole measure.
Og få hele kunnskapen.
Of the fullness of Christ.
Og Kristi fylde.
So our unity.
Så vår enhet.
Even in the fivefold ministry of the body.
I den femfoldige tjenesten I kroppen.
Is about becoming mature.
Handler om å bli moden.
To the whole measure of the fullness of God.
Til hele fullheten av Guds fylde blir helt lik full, ja.
So the source of our unity
så kilden til vår enhet
is the Lord.
Er Herren.
And these describe our unity with the Lord.
Og her beskriver enheten vår med Herren.
We also need to be in unity with one another.
Vi trenger også være enhet med hverandre.
It's a couple of verses, one from Colossians 3.
I Kolossene 3.
This is the work of unity.
Dette arbeidet med enhet.
We are to bear with each other.
Skal vi se. Find it in Norwegian. Kolossene 3.
13. 3:13. Paul says to bear with each other and forgive one another.
Så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre.
If any of you has a grievance against someone.
Hvis den ene har noe å bebreide den andre for.
Forgive as the Lord forgave you.
Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre.
And over all all these virtues put on love.
Och överallt att det kläder I kärlighet.
Which binds them together.
Som är bonden som binder samman.
In perfect unity.
Och gör fullkommen.
So perfect unity.
Perfekt enhet eller fullkommen enhet I Kristi kropp.
Requires us to do some work.
Gör att vi må göra lite arbete.
This is where we have to work.
Detta är hur vi må jobba.
We have to bear with one another, forgive one another.
Bära över med varandra, tillgiva varandra.
And then we can live in unity.
Så kan vi leva I enhet.
Then in 1 Corinthians 1.
I första Korintierna 1.
Paul says, I appeal to you, brothers and sisters.
Verse 1, 10.
I appeal to you, brothers and sisters.
Jag förmanar dere søsken.
In the name of our Lord Jesus Christ.
Ved vår Herre Jesu Kristi navn.
That all of you agree with one another.
At dere må være enige.
In what you say.
La det ikke være splittelse.
And that there would be no division among you.
La det ikke være splittelse blant dere.
That you would be perfectly united in mind and thought.
Men stå sammen I syn og tanke.
Again, we have to work through our divisions.
Igjen, vi må jobbe gjennom våre skiller.
So we can be perfectly united together.
Så kan vi ha perfekt enhet med varandra.
So this is an expectation that Paul has for the church.
Dette en förväntning Paulus har till menigheten.
If we come into agreement and unity with the Lord,
hvis vi kommer in I enighet med Herren,
and with one another,
och med varandra,
then there will be a revelation of God.
Så vill det vara en uppenbaring av Herren.
Through the church.
Genom menigheten.
John 17:23.
Johannes 17:23.
The same verse we read earlier.
Samma vers som vi läst tidigare.
But it says that when we're in unity with him,
när vi är enhet med han,
that the world will know,
då vill världen,
that the Father sent him.
Vet att fadern har sänt honom.
So if the world around you is going to know who Jesus is,
du vill att världen runt dig ska veta vem Jesus är,
there has to be unity between us and the Father,
så måste det vara enhet mellan oss och fadern,
and us and one another,
och oss och varandra.
And that's what reveals who Jesus is.
Och det uppenbarar vem Jesus är.
One more, John 4:12.
Ett vers till, 1 Johannes 4:12.
Says no one has ever seen God.
För ingen har sett. I'll just wait. I'll just find it. So we have it. 1 Johannes 4:12. Ingen har någon gång sett Gud.
But if we love one another,
men där som vi älskar varandra,
God lives in us,
blir Gud I oss,
and his love is made complete in us.
Och hans kärlek är fullant I oss.
So our love,
så vår kärlek,
makes it complete.
Gör det fullant.
It brings us into unity.
I enheten.
So we need to believe our unity and agreement with the Lord.
Så vi trenger å tro vår enhet med Herren.
That's based on the cross.
Det basert på korset.
But we also have to work at our unity horizontally with one another.
Vi trenger å jobbe med vår enhet med hverandre.
But we have to have those in the right order.
Vi trenger å ha de rett rekkefølge.
First it's unity with the Lord.
Først enhet med Herren.
Then it's with one another.
Så med hverandre.
The best example of this.
Det beste eksempelet med dette.
Is in Ephesians.
I Efeserne.
Chapter 2.
Kapittel 2.
In chapter 2, Paul is talking about our individual redemption.
I kapitel 2 snakkar Paulus om vår individuella frälsa.
And then he also is talking about our corporate identity.
Och vår falles identitet.
And in verse 14, he says, he himself is our peace.
För han är vår fred.
That has broken down the wall of separation.
Han som gjorde de to til ett og revne den muren som skilte.
Paul is talking here about the work of the cross.
Paulus snakker om korsets arbeid, eller korset gjorde.
And in verse 16.
I vers 16.
Says that he might reconcile them to God in one body through the cross.
I en kropp forsonte han dem begge med Gud da han døde på korset.
Thereby putting to death the enmity or the hatred.
Og slik drepte han fiendskapet.
Our unity in Jesus,
vår enhet I Kristus,
already exists because of the cross.
Allerede på grunn av korset.
That's nothing we have to work at.
Det ikke noe vi må jobbe
it's
med.
Something we have to believe.
Det noe vi må tro.
So that's who we are together. If we know Jesus, we're family.
Ja, hvis vi kjenner Jesus, vi familie.
And then in verses 19 through 22.
I vers 19 til 22.
It describes the members of the household of God.
Beskriver det Guds husfolk.
Paul says, now therefore you are no longer strangers.
Derfor dere ikke lenger fremmede.
But your fellow citizens with the saints.
Dere de helliges medborgere og Guds familie.
And members of the household of God.
Ja, og Guds familie.
So this is where once we're unified in the cross.
Når vi I enhet med korset.
We become the family of God.
Så blir vi Guds familie.
And then Paul says, like in verse 21, 22.
Så Paulus sier I vers 21.
He describes his family as a whole building.
Han beskriver sin familie som en hel bygning.
Being fitted together.
Som blir vokser sammen.
He says it grows into a holy temple in the Lord.
Og det vokser som til et hellig tempel I Herren.
He says in whom you are also being built together.
Så I ham blir dere også bygd opp.
For a dwelling place of God in the Spirit.
Til en bolig for Gud I ånden.
So when we get saved.
Så når vi blir frelst.
The work of the cross.
Korset.
Makes us all part of God's family.
Gjør oss alle del av Guds familie.
And then we are being built together.
Så vi bygd sammen.
Into a house.
Til et hus.
That God says it will be His dwelling place in the Spirit.
Så blir hans hvilested I ånden.
This is God's heart. This is His vision.
Det Guds vision.
We all become part of His household.
Vi blir del av hans familie.
So we're not all building our own houses.
Så vi bygger ikke vårt eget hus.
But we're part of His family.
Vi en del av hans familie.
And we get fit together.
Og blir puttet sammen.
And we build a household.
Og vi bygger en familie eller et hushold.
A dwelling place of God in the Spirit.
Et hvilested for Gud I ånden.
If God is going to dwell in Voss,
hvis Gud skal hvile på Voss,
He's going to be dwelling in a dwelling place, a household.
Han vil hvile I en familie, et
A place where he can rest.
Et sted der han kan hvile.
That means there's going to be people fitted together in the family.
Det kommer til å bli folk som liksom blir passet sammen I familien.
The family of God has to be fit together.
Guds familie må bli satt sammen.
And they have to become a family.
Og de må bli en familie.
And then the Lord will look on that family.
Så vil Gud se på den familien.
It will become a house.
Så vil bli et hus.
A dwelling place of God in the Spirit.
Et hvilested for Gud I ånden.
That's where God will rest.
Det der Gud vil hvile.
So we just talked about that where when we're in agreement with the Lord,
så når vi I enhet med Herren,
we're redeemed by the cross,
vi frelst ved korset,
then we come into agreement with each other, we become part of a family,
og så blir vi enhet med hverandre, for vi blir en del av familien,
and that agreement between heaven and earth,
og den enigheten mellom himmel og jorden,
reveals who Jesus is, who the Lord is.
Åpenbarer hvem Jesus er, hvem
Herren er. So the purpose, if you look down at chapter 3, verse 10.
Og så kan vi se hensikten I kapittel 3, vers 10.
Paul says, to the intent, or for the purpose,
for den hensikt,
that now the manifold wisdom of God,
at Guds mangfoldige visdom,
will be made known by the church,
vil bli gjort kjent ved menigheten.
Now speaking of the family in verses 19 through 22.
Han snakker om familien I vers 19-22.
Paul says the wisdom of God will be made known through that family.
Guds visdom blir gjort synlig gjennom den familien.
Oh, sorry. That's what keeps happening. My Bible's torn. I'm like, that doesn't make sense. I've been reading Ephesians a lot. Yeah. So I'm like, that doesn't sound right. I was reading. Yeah. So the manifold wisdom of God will be made known by the church to the principalities and powers in heavenly places.
Ja, Efeserne 3:10. Slik skulle hans mangfoldige visdom bli kunnskap gjennom kirken for maktene og åndskreftene I himmelrådet.
So when we're in unity with the Lord,
så når vi enhet med Herren,
we become part of His family.
Så blir vi en del av hans familie.
When His family starts getting fitted together,
når hans familie blir satt sammen,
we become the house of the Lord.
Blir vi Guds hus.
The house of the Lord becomes the dwelling place for God.
Guds hus blir Guds hvilested.
And then He can make His wisdom known through that corporate house.
Så gjennom det huset, den felles huset, kan han gjøre sin visdom kjent.
To the principalities and the powers in heavenly places. That's the house of the Lord.
Det Guds hus.
That's the high priority and identity of the people of God.
Det Guds folk sin identitet og prioritet, høyeste prioritet.
And that's what the Lord's going to rest on when He comes to us.
Og det Gud kommer til å hvile på når han kommer til oss.
So the house of prayer.
Så det bønne huset.
Right now is a ministry.
Akkurat nå en tjeneste.
But I believe there will be a day when the house of prayer becomes the identity and activity of the community of God.
Men jeg tror det kommer en tid der bønnehuset blir aktiviteten og det tjenesten til
where
oss.
Where the corporate prayer and worship
der felles bønn og lovsang
is now inhabited by the presence of God.
Blir oppfylt av den hellige ånds nærvær.
And then revival will come to the city.
Og så vekkelse kommer.
So we have to understand the corporate context of identity.
Så vi må skjønne den felles identiteten.
Not just our own unity in the Lord.
At vi ikke bare har vår egen enhet.
But also our unity with one another.
Men vår enhet med hverandre.
And that's a little challenging.
Det utfordrende.
But that's what helps purify us.
Men det som gjør oss rene.
And prepare us.
Og forbereder oss.
Because he's just not going to come until there's a prepared place.
Han kommer ikke før det en forberedt sted.
So really, God's waiting for us.
Så Gud venter på oss.
We think we're waiting on the Lord for revival, but we're really, the Lord's waiting for us.
Vi tror at vi venter på Gud om vekkelse, men han venter på oss.
He's made the conditions very clear in his word.
Han har gjort tingene veldig tydelige I sitt ord.
We're just so focused on our own wills and our own ideas and plans.
Vi veldig opptatt av våre egne ideer og planer.
We're not yet in agreement with heaven.
Vi ikke I enighet med han.
But when we get in agreement with heaven,
vi kommer I enighet med han,
then the river will start flowing
da kommer denne elven
through
Gud,
our unity with the Lord and each other.
Enighet med Herren,
and then it'll flow out into the streets
og så flyter
of the city.
Ut I stedet.
Amen. Amen. Mm-hmm. So I want us to pray tonight, and what I want us to do
is
kind of lay down our own individuality
og legge ned vår egen individuelle
and just present it again to the Lord.
Og gi det til Herren.
And just keep an open hand.
Og hold en åpen hånd.
Because we really don't know, even what he's given us, we don't know what it's going to look like.
Vi vet ikke engang det han gir oss, hvordan det ser ut.
Let's just bring it back to the Lord.
Bare oss bare gi det tilbake til Herren.
And ask him to start connecting it together.
Og bare connecte det sammen.
With the rest of the family.
Med resten av familien.
Amen.
Amen.
Thank you, Jesus.
Takk, Jesus.
Jesus, we thank you for the cross.
Takk, Jesus, for korset.
Thank you, Lord.
Takk, Jesus.
For everything you provided on the cross.
Takk for alt det du ga oss på korset.
Thank you for our redemption.
Takk for frelsen.
Thank you for the preparation and the call in our lives.
Takk for forberedelsen og kallet over livet vårt.
But Lord, forgive us for thinking that was an independent process.
Tilgi oss for det individuelle prosess.
An individual destiny.
En individuell hensikt.
Lord, I pray that you would give us a revelation tonight.
Gi oss åpenbaring I kveld.
About the rest of the family.
Om resten av familien.
The rest of the symphony.
Resten av symfonien.
Lord, that we're not a single violin.
At vi ikke bare en fiolin.
We know the sound we make is weak.
Vi vet at den lyden vi lager svak.
But we can't be the whole symphony.
Men vi kan ikke være hele symfonien.
Lord, give us a revelation of your body.
Gi oss åpenbaring av din kropp.
Give us an understanding of your family.
Gi oss en forståelse av det familie.
And the beauty and creativity.
Og den skjønnhet og kreativitet.
That you've put in each one.
Som du har gitt I hver enkelt.
The different sounds and fragrance.
De forskjellige lydene og smakene og luktene.
And then bring us together so we can be fitted together.
Og ta oss sammen sånn at vi kan liksom bli satt sammen.
So that you can build your house.
Sånn at du kan bygge ditt hus.
Your dwelling place.
Ditt hvilested.
So that you can rest among us.
Så du kan hvile blant oss.
So Lord, teach us about unity.
Så Herre, lær oss om enhet.
Bring us into agreement with your Holy Spirit.
Gi oss enhet med den Hellige Ånd.
And then bring us into agreement with one another.
Og gjør oss enhet med hverandre.
Not for our plans and agendas.
Ikke for våre planer og agendaer.
But for the dream that's on your heart.
Men for drømmen I ditt hjerte.
Lord, just bring us into agreement.
Og Herre, gjør oss I enhet.
With everything that's on your heart.
Med det som på ditt hjerte, Gud.
And help us to submit to you as the Lord and King that you are.
Og hjelp oss å underordne oss den som den konge og herre du
Thank you, Jesus.
Takk, Jesus.
Give us the grace we need.
Gi oss den nåden vi trenger.
Help us to be obedient.
Hjelp oss være lydige.
To just walk by faith.
Til å gå med tro.
To follow the cloud and the fire.
Til å følge skyen om dagen og ilden.
Make us part of your symphony, Lord.
Gjør oss en del av din symfoni.
Until the city knows who you are.
Inntil denne byen vet hvem du
And your glory is revealed.
I din herlighet blir åpenbart.
In Jesus' name.
I Jesu navn.
Mm. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, we just want to lay everything on the altar.
Ja, Herre, vi bare legger alt ned for deg.
Anything we're frustrated about or holding on to.
Ting vi frustrert av eller holder fast på.
Lord, we just give it back to you.
Vi bare gir det tilbake til deg.
It doesn't belong to us.
Det handler ikke om oss. Det hører ikke til
oss. It all belongs to you.
Det tilhører deg.
Thank you, Lord.
Takk, Jesus.
Thank you, Lord. Help us to trust you.
Hjelp oss å stole på deg.
That you're a good father.
Du en god far.
You're a good leader.
Du en god leder.
And you love us. You love us so much.
Du elsker oss så mye.
We can trust you.
Vi kan stole på deg.
With what you're doing in our lives.
Med det du gjør I våre liv.
We have no idea what you have in mind.
Vi vet ikke hva du har for oss.
But thank you for the joy of the journey.
Men takk for gleden I reisen.
Help us to just just follow you with such abandonment.
Takk for at vi skal følge deg med sånn overgivelse.
Such excitement.
Med spenning.
Lord, we can just see the things you're starting to do.
Vi kan se det du starter å gjøre her.
Give us courage to follow you, Lord.
Gi oss mot å følge deg.
Day by day.
Dag for dag.
In Jesus' name.
I Jesu navn.
Amen.